Sika onega ndimaso, kumazota dilazage ndizo, karibe nofuo gwiriga, sika gonje tsega ndizito. Kujogera kwake sikudziwika kumagalindi kutegera komazikana padziko kama yambitsa ntenda zovuta kuchiza inde virus Usanayambe kudwala, umaonetsa zizindikiro kakakupeza, mavirus alipo ambiri mbiri, ndipo amayambitsa yolekana lekana miliri, koma zizindikiro ndikambe pano, ndizo amaonetsa munthu yemwe wagwira ndika virus koyambitsa ntenda yakugwa kwa iman, chikhulupiriro. Inde, mukadzayamba kukanika kuphunzira, kudzimva kukwanira, makani zili zonse kudziona unkhalakale ndi kukhwima, kantima kodelera kosafuna kumva zaena, dzazindikireni kuti kakupezani ka virus, mtima wanu ukadzasiya kuzibweza pa zoyipa, kukanika kutsata sunna, kumachita tchimo ndi mtima woti ndilapa, dziwani kalowa ndipo kakhazikika ka virus, nde mutu wanu ukadzalolera kuumeta mbali, maso mwanu kutwiza, makutu anu kubowola nkuyika ndolo mutu wanu osatsutsa, kumeta ndevu zonse chibwano nkuchita kukhwima ndi lumo, nawo maso anu osatsika akaona asungwana ovala movula, pakamwa panu osagwirika kumango fusira chachikazi chilichonse, bodza kumango tilatuluka latulukanso, ubongo wanu nkumango foilira zilizonse ndi zaeni zomwe, apa sipofunika kuyezetsanso dziwani blazi ka virusi mulinago, nanu chemwa. Mukadzakwanitsa kuyenda opanda chotchinga kumutu, kulumikiza tsitsi lanu ndi lina, sidze zanu kuzalolera kudzichotsa osakana, milomo yanu kumangololera zopaka zilizonse, kwina kunkhope yanu ikulolera kuyela kusiyana ndi thupi lonse, mukadzafika pokanika kuyenda osaphoda, uku pakamwa panu mabodza miseje zikungosinthana, kuvala kwanu kulikozionetsa momwe thupi lanu lilili, musadzalimbane ndi kuti akulodzani, akatu ndika virusi, kaja sikaoneka ndi maso, kalibe nofu ogwirika, sikagonjetseka ndi dzitho, kosadziwika kochokera, koma kali ndi kuthekera komwazikana pa dziko, nkuyambitsa nthenda zovuta kuchiza, inde, virusi, kantima kanu kakamapweteka, chifukwa cha kuchita bwino kwa ena, kukanika kufunira nzanu zabwino zonga zomwe mmazifunira, kulira ndi kuseka kwa nzanu, mkuseka mukawaona akulira, kuibitsa mbiri ya nzanu, kufalisa utenga wabodza opanda umboni, iziru ndi zizindikiro zaka virus koyambitsa ntenda ya kugwa kwa iman, chikhulupiriro. Inde, kuswali mojedwa daladala, kukonda kumvera nyimbo kulekana ndi Kur'ani nkusaiwerenga gomwe, kusia kuswali nthawi yake nkudalira kubweza, kusasala kwa dala kodzidwalitsa matenda okonza, mantha nkutha mukamva dzina la Allah, dziwani mulinako ka virus imani yanu itakugwa nthawi iliyonse, koma dziwani kulibe ntenda yopanda majiliso. Nako ka virus kameneka nkopeweka, kusakasaka maphunziro, inde, kuiwerenga Kur'ani, kutalikana ndi anthu omwe amakutalikitsa ndi Allah, mkupeza anzako omwe azikulimbikitsa za ukulu wa Allah, kupanga zonse zomwe Allah walamula, mkuzitalikira zomwe waletsa, kupanga masunna, mukatelo ka virus kameneka kadzakutalikirani, mudzapewa ntenda yoopsa yakugwa kwa imani, kalani osamala nthawi zonse, samalani imani yanu.